Dance. Short man. Dance.
Quack a dick.
Maxim.
Me not scared to dance. Me not scared to dance. God a many bless, not many per chance. Me not scared to dance. 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 Me not scared to dance. Me not scared to dance. God a many bless, short man. Not many per chance. Short man. Me not scared to dance. 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 First of all, let's make one thing clear. Ujuzi, we piga move, hapa tuko chuzi. Ongeza vibe we, ongeza mchuzi. Mungu ni mwema jana leo hadi juzi.
Deni alilipa bila kubagen, na hivyo ndivyo nilipata another chance again. Dominion my people yana lose again, na that's why nime turn up na another so Mr. Aparita, selecta leta. Niko busy na dance so you can call me lieta. Na maftali moto moto ya nilieta lieta. Tunasifu Yesu wetu ana meta meta.
Wase wase nipe dance tuzitoke tuzikwende. Wase wase nipe dance tuzitoke tuzikwende.
Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance. Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance.
Nambona niki odi inatokea kama chakacha. Ni mini mezee kama mebadilisha culture. Haina noma nita dance venye najua. Juni kiringia Yesu watadansiwa na maua. Wacha ni dance. Energy kama mtoto miaka kumi. Wacha ni dance. Energy ni kasi jatambua uchumi. Wacha ni dance. Nikichoka nitatafuta kivuli. Wacha ni dance. Styles imewaka kama TV za luthuli.
Wase wase nipe dance tuzitoke tuzikwende. Wase wase nipe dance tuzitoke tuzikwende.
Mina sikia ku dance. Mina sikia ku dance. God a many bless, na many pa chance. Mina sikia ku dance. Dance, dance. Mina sikia ku dance. Mina sikia ku